zimfila ngasike ngafunda ntwala nestanga abo bakujongela phansi bathola usecangolanga kwisibhakabhaka ugqithela intshaba ziyakulindelanga shit ndefuna imali nangizamela impilo nangaphambili emitshilo wathi umama imfundo sisitshito namnazama isakhiwo wasigalela amanzi singekhoma umakhelwane ngomlingo kuyonthakathileyo kodwa simazethandaza uthixo walahlela isitshixo life ogranda zambe sisidingo ngasikaphalale lo mntwana ngoba ulife ubhekile aqale ngophambana te kugqibelele ikhaba ibhekile singumkhuba engxoweni kho mahluko
siyesaphokoyelele mama siyafaqaphela mama qaphela oyelele mama siyafa siyaphela oyelele mama siyafa qaphela mama qaphela
nenyuka dalansi wanvuka khatywa ndisobhuka ndiceliswekile ndlukwa bukela i-TV ndikhutshwa tshom zam zindihlupha ngokuba i-oledi lam lihambe licela ukutya ngokuhlwa kwabanye abantwana ndaqalapho ukwehluka ndangenwa yilokishi neenqondo zomkhohlisi ndaqalapho ukutshaya iziyobisi ndixelela imbali ngeyam ilife unaxoxisi ngokurobha bendikwenza bendisebenzela ibhokisi itshomi ngumkhohlisi uhayizimenzi ewe urobhe yabantu endleleni ubukele
Somebody can tell me now ukuthi ngenze njani now I'm living my life banibhekisela phansi kase abafuna ukubona ndiphila impilo right yeah
ukuthala ndisehla ngisenyuka ndisiqela amazolwandle ndikhangela bomo bulungileyo kodwa ndiyazi
Siyafa siyaphela oyelele mama siyafa qaphela mama qaphela oyelele mama siyafa siyaphela oyelele mama siyafa qaphela mama qaphela